noyi natugol sukaaɓe ummatore nder laawol surude e wartirde jonde jam e potal waɗirtel e commune mo kolo
natol sukaaɓe rewɓe dow fi jonde jam hakkunde himɓe ɗum woni ɓe ɗum waɗiri no handiri nder commune mo kolo sabi fini allah fuu deni muradu rewɓe waɗama faa ɓe noddama iɓe noto hooreɓe commune on ngam waɗugo golleji go
yalla sukaaɓe ummatore rewɓe no nata nder laawol jonde jam e potal le commune onna
effectivement
ɓiɓɓe rewɓe no gatte hen dow fi joɗɗingo jonde jam nder commune on dow golleji gon ko ƴewata sukaaɓe ummatore rewɓe no nodde ngam waddugo balla mu'en iɓe gara ɓeɓe gaɗa golleji ɗeɓe kaaja e mabɓe
passé à l'action
gollal ngal hen sukaaɓe ummatore goni e wadde nder fi jonde jam e potal
wonga ummatore no gadda balla mu'en sanne dow fi golleji ɗi sabi deni yewtereji pindinol yaago e himɓe no haaja e maɓɓe iɓe nodde na batuji jooɗa kaalen ko rewɓe gatta to himɓe kawrata no jooɗo hano faadaji nonni to bandira e maɓɓe ummatore ɓe gala golle ɓe ngam fooɗugo hakkilloji maɓɓe dow ko tuuga
ɗumtik
baako miɗen andi ko commune moɗon o wala bawɗe ko watta golleji ɗin oɗon godi walloɓe
ɗon godi balloɓe ya nanganoɓe ummatore ɓe dow fi waɗango himɓe yewtereji pindinol e ɓeydangoɓe andal e yilaru e fijirdeji kewɗi ɗi finatawaji e aadaji leñi leydi Niger ɗin ba jeɗɗira wittine de to no woodi fedde gon wallune hawrinde mawne waɗa to ɗuuɗal leñi ɗin kawri fulɓe noon bellaɓe noon jeremaɓe noon hawsankoɓe noon hankkayni ɓe gaɗi jeɗɗide bumbure iɓe gaɗa golleji feere feereji ngam barkingo finatawa leydi ɗin dow laawol joɗɗingo jonde jam e soɗugo enɗan hakkunde himɓe miɗen miija dow golleji gaɗaɗi ɗi fuu no waɗan himɓe gadda balla mu'en